tafadhali misozi itaza kugabo hasabani nzuzi naza shora pamuka zihurise nyesho liza surizwa kukosala siburi ndimbo liza nduru mutima nakufite fitumure ngezi unyeke imigambi yawe mumene nibangubwire umugisha unyibuke ijisho ryawe niriho ibihe n'ibihe ineza yawe Chosaba tukumane niba mugiye umugisha hazabi misozi itaza kugwaho hazaba ninzuzi naza shobora kwa Sengesho Iza sumizwa Kukosala Siburi nimbo Iza nuru mutima Nagufise Vitumure Imigambi yawe mumenye niba mugiye umugisha unyibuke ijisho ryawe niriho ibihe n'ibihe Uwavuri mbura wenda baza huuka maume kukuto abodu sangile kumurimo uwahembuwe uwaga sangile yuzwe Rohese, abodu sangile, umurimo, urahembuwe, uwaga sangile, yuzuye, tuborohereze. Wibuka magambo meza sabina, abanyishi. Kandabanzi banje nabo ubahe kukumenya ubagasangire kumuzuro ubavubirimbura wenda bazahunduka bahume kukuko Abodu sangiye umurimo ubahembuye ubagasangire yuzuye tuborohereze Abodu sangiye
Umagambo
Yewe mukiza tugumane yanjye mu magambo y'inyuma yawe mukiza tugumane niba nkugirire umugisha unyibuke ijisho ryawe
Show your